millions, millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth. Wanna take any chance ya kuku with a wife, but only last king gonna treat you right.
Usipoteze muda kujiumiza kumridhisha nikupenda we. Usipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda we.
Toroshe kwenye kazi, Jumanne nikupeleke kwenye kazi, Wednesday twende wote kwa wazazi, wajue kwamba iko wazi. Propose Thursday iwe mbele paparazzi, Friday kina waka iko wazi, Jumamosi jambiani tuko zanzi, Jumapili bado tuko ganzi.
Usipoteze muda kujiumiza kumridhisha nikupenda we. Ulivyo sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda we.
Ulivyo.